sawirkii shanaad dhammaan dadka eedan farac jeeki kooy way raaceen jid ka sheedaan oo baka ahayne nebigii nuux kalishay eebbana way ari adduunka dhammaan yaa aan halaagi doone biyayaankii halaagi doone dembigii faleen daraadiyeed eebbana way kaloo ki ari nuux doon inii samaysayo adi la koofadee si aad ii bil'aantaha iyo ilmoogaa in ka badbaadaan.